Kani misuli na kwa nimezishona Nikoluthuli form jo kuzoza Na kasi mrui tabidi ya mesoma Alali bonga bad niko mbile kakachua Hacho ni mbile niko drink too much Picha libali lakini mbileza Falali bonga bad niko mbile kakachua Hacho ni mbile niko drink too much Picha libali lakini nilizi clap Picha liban lakini nilizi Fala libonga bad nikambele kagachuo Hat Johnny mad niko jing too much warm Picha liban lakini nilizi clap Picha liban lakini nilizi